created with free version for non-commercial use.
Wapi penzi lilipotokea, kilichonivuta paka kwako nikanyong'onyea. I know, watasema mengi ni kwache wapambe wazushi waje kuparamia. Na misi kwache wambika chumbi sukari penzi limekolea. Bado watasema atachoka, wapambe kwenye dezi zao za mokomba. Wachambe, inga mavitenge na moka.
Created with free version for non-commercial use.